Bayo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe ɗo tawi ɗon leymali fou e maggal muɗum jan waale moɗon eɗen gone bette alalbare he noga yiɗiɗi lewru juin hitande 2022 yamde dianna ƴaɓɓure ke silima sappo ɗiɗi Ousmane Niale Boubou kabaruji ɗo Mamadou Keita to ɓoggui jande to golle kaldal gaɗagal fa jam heɓe gal wi e widunke ande ana famɗi sini a ƴeewi duuɓi jeɗɗi caggal kongal siññina ko ɓe jeeli ngal ɓeyda hunjanede hoore mono fou e gueɗe ceññinɗe ɗe gatta hen yonki muɓen. Rafi ndenagu o waɗi to radio jande l'école région Gao le cuuɗi l'école temenayi e nogayi e jeenayi o laamu ko ɓuri nogayi e jeɗɗi leyi temedere ngalta e janngude hooreɓe jande l'école région o ana darta e laamu o ɓeyda hunjaninde hoore yalla e ɗum waylito. To mottito ittugol jaarendi yo golle mo sukaɓe jokkolɓe keɓata hen jewɗi seeɗa ka noon ɓe jokkolɓe ana metta ko golle maɓɓe o wona jataɗo tawene e wi maɓɓe nafa wondu makko du renugol maayo ngo. Yo ɗi woni sembe kabaruji beeta ko bisimilla moɗon heɗade studio tamani. Taɗugol golleji kaldal gaɗagal fa jam heɓegal caggal duuɓi jeɗɗi kongal siññina ana mimsini e wi honjotoɓe yogaɓe e wiɓe golleji gaɗaɗi leyɗi duuɓi jeɗɗi nangata hakkillo sanne fuu e tawete ɓe jetti ko tawa rewɓe koyɗe muɓɓen gon le golleji jokkitingol kaldal ngal eɓe darta du gueɗe kiññininɗe ɗe fuu ɓeyda hunjaninde hoore yalla toɓɓe paliɗe ɗe ana kuñce fa ɓeydireɗen faamu keɗɗen Mamadou Samba Seku e Fatoumata Mayiga.
Wala ko bilti bangal golleji talkuru kawral ngal mimsiti honjotoɓe hewɓe e wi kanko sociologue docteur Fuji Tanjugura ana tiiɗi memde haala ko golla saabi wayde anniya lobbo guɓɓe ciñiɗe ɗe hintande hoore golleji ɗi honno ɗum haniri.
Arande ɓe kalno rewɓe gatta hen koyɗe mum en ɗum waɗama ka wattu joni o jogiɓe kaɓorɗe tan ɓe jatata so talkuru ndu tabama yimɓeɓe fu pondete ka laamu o e guɓɓe kolla e anniya mum lobbo.
Balan jakkite dunke politique ko ko heddi golleede leydi ndu ɗo talkuru Alger famɗa hono hewtagol jam leydi ndi kabaru ndenagu wirfagol heƴaɓe laamu e service uji hasindinaɗi ley sahal e wuddu leydi ndi.
Ñalawma hannden ɗo an haani ko kaldal e kawral ana wondi e tabeede to gonneɗen to gonɗen fa hannden e ɗum laata sababu fa jam hewta e leydi ndi fuu.
Yalla hunchane hoore no haniri ɗumno yawiri ɗon golleji talkuru ndu e wi honjotoɓe ana hani weltere waɗe e ley ardiɓe CSA ɓe e hakkillo maɓɓe caggal duuɓi jeɗɗi yoni ko weltigoji dawre.
Sakiraɓe ɗi kabaruji fof andaɗo mbawi ɓuɗe dow bembe ande ɗe ɗo hella amen Facebook kañe compte Twitter. Caggal ɓamugol saria keso wote gollerde noddirtende mission d'observation des élections di Mali modèle Mali darti e kanankoɓe laamu hakkundeji o kollita wattude wotteji ɗi keɓata waɗede darano du fa dewral waɗa hakkunde humaniɓe politique ɓe fuu ɗo kabaru ƴewtongoji nuule saria ko warata waɗede keɗe ko docteur Ibrahim Sango hoorejo modèle Mali wi daraman Mayiga dow faccitan Oumar Waygalo.
Lebbi nayi ɗi miɗen kaaja famde yalhurɓe anni waylitinde wotteji heɗi ɓe anni wadde saabi sediyawo wajjinbiniɓe wiide ɓe kollita ko laaɓi hono kabaru wotteɗi kani waɗirde yalla jukkoyɗan itte fewde e leydi Mali ndi leytati lewru ju waroru ndu kono ayri banggal waylitinde nuuɗe sariya ɗe leydi meɗen ndi Alpha Oumar Konare darti ɗum 2000 heɓay ATT darti ɗum 2012 ATT darti ɗum 2011 heɓay IBK darti ɗum 2017 e 2019 heɓay an foti cile nayi ɗum dartele leydi meɗen ndi ɗum heɓa jaɓɓade feewi. Yalla laamu hakkunde joni ana wawi gollude oɗo golle na tawi soɓe golla golle o kamɓe pelle politique ɗe yimɓele ɓe fuu ɓe pamra dow woota ɗum laato nuygal sariya ngal pelle ɗe fuu pamri dow hen.
To gawa to jande l'école renaki e rafindenagu o le cuuɗi l'école temedde nayyi e nogayi e jeenayi gonɗi ley o région ko ɓuri nogayi e jeɗɗi ley temedere e majji ngalda e janngude e wi hooreɓe académie région o kabaru waddani tor ko yata musel 1 temedde jeɗɗon e capanɗe jeego anni ko Adama Amadou Haydara nelanoɗo amen yahde to gawa to anni ko waddani en dow faccitago Mamadou Sama Seku e Fatoumata Mayiga.
Yo hono ni gollirde kapŋaji joyi région ŋaji ɗi fof jiidi e ɗiɗo telaji ɗi mimsiti Lasana Kumare hoorejo académie Gao yo hono kapŋaji Ansongo Bourem Ngallure Gao Hausa Fulane e Almusarat
sur les 429
le cuuɗi école temen nayi gouvernement temedere gondi e janginere kamari rafi ndenago miɗen jogui janginoɓe temedde jeɗɗi caɓanɗe jeegom joguɓe tiiɗalla cuuɗi l'école kap Ansongo e Gao
odo rafnde nagu so bini don egube le nokku o e wi ardibe jande ala hali o latiki sababu ke wala jangobe ele jangnirre uritade de dum wadi dun hello li sifa jande jidi mim city lasana kumari
les enseignants
janginobe kanbe janginnde be laninaaki e janginnde sukabe hewbe le classe dum beydi tiidalla o nenno an haani ko janginobe jangine e kanyode be jogi tiidallaaji pawdi do rafikaake gollirde
ardibe jande gawbe hultivide dum fufu tawede hikka kay dejere hetama jati li kabaru jandeji region o
sine en juri to gawto le saha leedi meden di e gardan nyora diandeji kewdi le ngendi nyora ana jogi tidallaji bangal ndiyam e kuram le maji ana diande nodirtende kuluba e janwele kunda rewbe de rewbe di diandeji didi koliti metti mu benna do kabaru mudon wiide e don torrabe sanne do golleji mabbe e be darta e lamu o kanya e wawbe jomben anyaji lobbi pa bo mo ingol forage ngaji le diandeji mabbe di aniko Aissata Diarra nelad amen yaade to nyorato hebine ndo faccitango fa han Mamadou Samaseku e Fatoumata Maiga
enega enne dende kuluba lengalure nyorodi sahel yo metti kewdi wonande rewbe tindibe sanne yalla hebde ndiyam
burge ga jiso
sana kujjo da yaade le forage ngaji tawene lowru fu be ngadda facture kamin kebata ndiyam arande miden joganno cuudi lekkol ton boni joni so warti e lonni sana joga balde tati farde wakkati warde
le sabade kabla
so kabaru ndiyam woni wembere momde rewbe gonbe li odon nokku o tayre en kanye jugibe alimentation be kay courant bimbibe tidala courant mata masane le golleji
kurantike woni ciena
golla amen ana fawi do kura miden bay wande semen ngaji taymi ngala kura wakkatiji sana min bala miden domi kura famin keba goldude hikkan tidi ka client en be pamata e resude kulleji amen ana fawi do kura den chama hen sanne
journal nilde
robe dende kuluba e kanye be jambil kunda nagi kan sanne nyibgol forage e le dede mabbe imadraji amen tawde fuf yalla ardibe souma jep ide em na chefo be do notaki dun ko esra jara hebani juta woni gila nyoro mongo
sini en juri le region arandejo gardan le region dido bo sakrabe kangaba do e bambo ko anawara kilometre je chapande je nay le region le lamu region kulikora be dugol la joggo nyamreji burde horsude sanne an habi hore himbe hendi gendi julabe e somotobe monafu bandun felata le on watu goto ne bamateu ne nguji ko sam e fayota essence ana fandi jati ku yete le lumo mabbe ngoko be kollitiwide aniko nel hal amen karta do yadato kangaba to idrissa sako neldi enwarde do faccitango Mamadou Samaseku e Fatoumata Maiga
so yogabe holti kaado tidalla na billi e cadele leedindi wakkat juno o buru fuf jukngoji cedeo e kanye uddugol keridi wobbe kay holti wiide yo sabe julabe be
sima be fuwa
ko sima ana e ujunere e temere nay essence o ana tid wana hala maroka tana kulleji ngarta do ngorrino kangaba do enem en jogi tidalla bidon 20 litres gasoil ngonnodo e ujunaji didi handen warti e ujunaji tati e temere jeego
nambala kita yo goto yimbe fedde to tobe kangaba woytike yebar lam o ndambaraji ngaretidi do produits di
akote mana foka am
kris o do jabbiti min pama hen fen hunde hala tan nafa fu wala hen minen codo be jati min coyne dabari fu
solution jumede be
commerçant en kangaba kay jeddi dido hefali e wi namuri kamara mu fedde commerçant detaillant en wana handi kado tidala fuddi wana dun le kangaba tan dum godi
ni rabula gelebe
tidalla o dan e adnar ndu fu fati nyegitenna illa nyaw coronavirus o dum mata ma ngurde fu e kita de cakkitin de fundungu gasay e mbawire tidallo iwri heddere kanan ko meden na jago to tidallo ane adnar ndu fu wana malitan
onaka hakilnade
mistey wede ido telaji di wana tan nyamduji ana wodi dun ndiam yite to kangaba ton litre essence hande yo temdere chapan jetti sefa nuku jogaji don ko Idrissa Sagou hebani si jotamani gila kangaba
joni en jaran mutti suudu baba itugol jaarendi le mayo yo golle mo sukabe mopti ngatta mo kebata hen seeda fay e tawede joni be gonti dalla sabe nabugol ndiyam mayo go e be joggi fa han gikke e fu e tawede be itobe jaarendiji aranjeli lam o e jombe anniaju lobbi wawbe ballabe miden kabo e bondugol mayo go do itugol jaarendi e wadde fa yawar lanaji yafado mayo go ka min jataka dum niko ha dum woni hala ko mimsi be sukabe jokolbe acci hakke nelado amen yaade to motti to mumini sende bo hawre e be ono itobe jaareni wombe nokku nodirta do motti inde dangere e mayo go anniko haldide mabbe du faccitang Oumar Waygal e Mamadou Samaseku
dubmo kan mbare e dubi chapantati hamma ongoy ba nyalomo fur moti hinde do o warta e be gonde yirtude jaarendi le mayo ngo o wi golle o yafa kabe keba hen
amta tunu tan le mayo ngo le wutude yeltinde jaarendi tidalla golle amen o yu tampere sotunde joki hen dun yolbere mawde
tawedi wiide golle an tiidi fur kanko Mansour o wiyeɓe keɓali hen seeɗa saabi delle oɗo golle o wawi huncande saɗɗaji ko wari le galle mabɓe o fo hoore
rewɓe tati joguimi ɓe fof don heɓni kan sukaɓe ɓeydade ɗum mine wondi e bandiraɓe worɓe ɗiɗo e koreji mabɓe min fof le oɗo golle min gurata e muɗum
miɗen e yimɓe ala haybo maayo ngo jaati noon kanko Zoumana Konta juttino kabaruji ƴirtoɓe jaarindi motti hinde o hollitiri wiide o wi ka solamu o faabi kiɓe ɗum ɓeydan golle mabɓe ono hani yarde yeeso
le maayo motti ngomi ittata jaarendi ittugol muɗum ɗum nafa sanne jamare nde ɗum hoyfnan sanne ɗum maayo ngo banggal jaarendi gondi le mayri yaafinde yawara lanaji ɗi
ɓeɗo gollidoɓe toon ɓe mbi dewral an hakkude mabɓe ɗum laatiki sababu du soɓe joƴƴin toon fedde ñande fu dañon koɓe gatti kesuel mabɓe pamaril so goto e mabɓe heeɓi tiɗalla fuu ɓe keɓa ɓe paabo ɗum
sijo tamani do faba muya gouvernement leydi Suède, Danemark, Suisse et République Tchèque et Union Européenne
sakiraɓe kabaruji gonɗi le région ngaji meɗiɗe jaranto kayito huminiɓe saria jodde keno miccade altinere ƴaɓɓene nde dow kabaru golleji police ɗe proximité ɗoni police en ɓattiɓe juge en manggal baɗen fa yettade wattanaɓe région o kawri e o batu fanda makko yo ɓeydude hoolare e gollidal hakkunde huminiɓe saria yalla golle police ɗe proximité ana ɓeyda moƴƴude ngal nde jonde hollitama wiyede imrap e interpice kuncaniɗon hoore do ittugol jawdi Canada nantinoɓe kabaruji janguinama dow kabaru saria laamu fa yettade saria mbawɗo waɗede cuuɗi mo tawe joomi en jottidaki laamu ɗum waɗi alal ɗum nde janden ha timmude alal baare hannden to gawa to no ɓe kolliti wiide o hawrintini no dunke ande ministrement nantinoɓe kabaruji manggal baɗen fa yettade humaniɓe baale société civile région o dow kabaru e saria laamu e saria mbawɗo waɗede suudu tawi on jottidaka e jottidaki e laamu hawruɓe hen ɓe kolitamwiyede ɓe juuli cercle ngaji bourem en songo e almustrat ko yata remoɓe capanɗe nayon ana kantilade jangguinede alal baare hannden dow kabaru ɓe kolliti wiide demal ƴaɓɓingal ngal kañe ndungu ƴaɓɓiɗo fa yettade golleji ɗi ɓe kani wadde e ndungu hikka oɗon to waɗi to kuccala to e wuncinimɓe ɗo hoore o batu yo lanidade ndungu hikka o no ONG amasa Afrique verte huncani ɗon hoore do imadaraji projet ɓe noddirta projet de sécurité alimentaire et nutritionnel et changement climatique au Sahel sakiraɓe ɗo kadondi kabaruji ka andonɗi fuu oɗo mbawi heɓude do www.studio80.org nadu fa kettinoɗon ɗi oɗo mbawi noddude numéro viamo 37 321 ando mbuɗo on ittata sakiraɓe ɗo kadoɗen ka kedde heɗade ɗo e seeɗa yewtere nde waran jokkininde wassalam